tika kishika. I'm going crazy now. Chazika, tingisha, nimekudedi ma. Juvile nilikatia dem, kanipatia game. Sitaki mapenzi mbok, nitakupatia fame. Niko maji nimetei, tuende keja nisai. Nika kuchape mbok, kwa dituvunje TV.
Bam bam, you got it from your mama.
Chumba ni dance like a monkey,
nikikupa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Kinoma mapenzi ya menoga mpaka na nona. Ukitaka ngata tafuna manyonya. Sema unachotaka siwezi kugoma. Michezo michezo makini. Wenzenu nimezama mazima mazima. Mitandani sishuki mimi. Ta ukiwasha nazima nazima. Silio itakase ipapase. Ukitaka wiza mishendani. Ikamate uichape. Yani chae uimwage kwa mkate. I got it from my mama. And I go dance like a monkey. Ukinipa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Rihanna.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, 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 walk.